EMU Records.
Oyo, oyo yo yo, Mr. Sidagi. Oyo, oyo yo yo. Yes, do the real don don dada and I run the place. Real don don dada. Ana kucheki ndugu na we dada but ukae rada. Judevo pia yuko rada juu kipanda na panda na ukiblanda na pata. So it's better and better uweke focus kwa bomba.
Mr. DJ, pull up, pull up.
Ninataka wanisikize tena Mr. DJ,
pull up and pull up.
Na injili wafikie tena Mr. DJ,
pull up, pull up.
Ninataka wanisikize tena Mr. DJ,
pull up and pull up.
Na injili wafikie tena. Juu yeye ndiye alfa tena omega. Hata tukicheza chini bada na tubeba. Hata tufanye nini bada na tupenda. So tumshikilie tukicheki kalenda. So kila siku sisi tuende down. Kwa magoti tumuite Mungu Baba now. Hey, yeye anatupenda now. Msalabani alikufa juu yetu now. Hey,
Mr. DJ pull up, pull up.
Ninataka wanisikize tena Mr. DJ
pull up and pull up.
Injili wafikie tena Mr. DJ
pull up, pull up.
Ninataka wanisikize tena Mr. DJ
pull up and pull up.
Injili wafikie tena. Hey Mr. Sida, yes. Do the real don don dada and I run the place. Real don don dada. Ana kucheki ndugu na we dada but ukae rada. Judevo pia yuko rada juu kipanda na panda na ukiblanda na kupata. So it's better and better uweke focus kwa mwamba eh. Woyo, woyo yo yo. Woyo, woyo yo yo. Kila mtu sema woyo. Woyo yo yo. Woyo, woyo yo yo.
Mr. DJ pull up.